make you do. Ooh, penzi naloni panada tattoo. Baby, come and let me know what you feel in your heart. Then I never let me go. Utani uwa misi tak.
Your love is big. Your heart is big. Your love is big. Your booty big, big, big.
Sikomi
kwa mapenzi nayo nipami
na wengine sioni
acha nipe miwani
you can be
who make me feel akika nimepata tabibu maradhi anajua kuyatibu anaga papara ni taratibu kanifunga funga kwa wengine sioni sionji onji ninakula chumbani dozi yake lazima nimpatie akirizika na mimi nimwachie my sweet sweet
your love is big your heart is big your love is big your booty big big big.
Let me know.
Unanifanya sikomi
kwa mapenzi nayo nipami
na wengine sioni
asa nipe miwani.